come lead us, lead us, lead us.
I'll see you on deal, I'll see you, I'll see you, I'll see you on deal, okay.
We are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we
are we are
okay, we are hustle down, eh? To town, see your city, lazima to put more effort. Every day when I wake up in the morning, I give thanks to the Lord. Kwa vitu tunadu, put God first for everything you need. Put him first, wachana na majani, makali pia akienye mweni jaribu kina kimani. Upate hizi ganji bila njia za shetani, yani bila njaruza ugaidi. Wachana na bangi, we haso kivyako, stegemeza babako juu, kio si yako. Na ukumbuke pia, maisha ni yako. Na ukumbuke pia, maisha ni yako. Na ukumbuke pia, maisha ni yako. Na kama sio sasa, ni sasa hivi.
We are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we are
we are.
We are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we
are we Misijai kuwa idol, najai kutumia hii maso, nipate hizi jo na bado. Tunajua buda kinywaji, itafanya kila deo kuwe chini ya maji. Achana nayo, hakuna kitu ngumu juu, pia goda litembea juu ya maji, imaji. Hakuna kitu ngumu juu, pia goda litembea juu ya maji, imaji.
I'm a stevia like Rick Malia, kwa dili zangu, they call me taolionea. Kidogo na chokipata, kisi wape machungu, kwani venu ni vienu, mi staki kujua. Mi uchumia kwa jua, ndo nipate kujua. Kidogo na chokipata, mi ukifrahia na kari siki yangu, inawapa machungu, nendeni kajichumu, msaulike kani ruru.
We are hustle up, we are hustle down, we are hustle up, we are we are
okay. We are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we are hustle up, we are so downtown, we are
we
are, we are, oh, okay, okay.
I'll see you, I'll see you. Yo, au sio au ndio.
Kidogo na chokipata mi ukifrahia na kazi kiangu, inawapa machungu, nendeni kajichumu, msaulike kanduruuru.
Kwa vitu tunadu, put God first for everything you need, put him first.
Mezi dai kuwa idol, na dai kutumia hii maso, nipate hizi do na bad
41 Records.